mistake nala ekanyo kupanga aku ibilivu shatina muipeka nyakulivu. Emuntu machawa lelo kuma. Mwese pela crown.
Exclusive.
Crown. Yo. If at kuipa ya bantu kumachingo la fili politiko. Haiko no kumwana na kalimole. Sata mwana mweba kuluba nchito. Haino kulikoko mfilio kupoka odapa kutimu ipi mbemo. Mkulubu la beka la chalonga. Taba myebele nishi nino wa yako badnish. Mwalishube nchito. Mwalishuba nefi ya kubataktiko. Wenye seat na yaku nchito. Do you mean muya mkulole lako ya kumyeba tini. Danger the need yo. So ukumu yako. History nishi ya bela. Kote kutubu kisha kwefi aliko. Mwemwana tukeza po miracle. Ika fichinja fe. Fyoso kukwele la mwe finti ya dino kuisa tukiangi la kububusa dino kuisa tuchemene na tau mandin. Ambeni na kambia ni chansi. Wake up ya koku chita fancy. Ini real life not something. If ya kwangadi la kuhiba jump. Hello youth. Salapu kama na vogue ya my brains. Ngatu wa chita youth. Your voice, your power, your mind's the pain. You can reduce poverty fia kuya kuma campaign. You can lose your life, it's never too late. Change your path, ride you kula, you send my knife. Banga na boza my boys, impeto kula angula chita cause. I'm a riot, you kula uma, bagaya ba chita opo, suku pena peno kula panga fe noise. So yeah, mom guys, na kusa njipisha tuwe msepela pali ya baba di po. Ba opposition, niba na nyobole po afe di siela, gobo di shuwa fe tuwe mkwa. Na ene njevele ndepo afe Zambia, washi. The peace for Zambia, ya pala kwe po pina. Peace out.
Exclusive from Afro 5.